Grace Avenue.
Christ, it's popular on the beat.
Katonda ya tonde bitonde vingi nyo. Wabula omuntu yamuwa omukwano mungi nyo. Nga yagala mugugabane gwene muno mweyagale nayo mubunyambale lwaki muno mulemye emmere oyo guyita munowo aseka kungulu nayo mutima gwango ngaba munowo ngalina kyakwagalako tobesiga abantu tebesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula nono tobesiga abantu sibesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula sibe kyali muteka za Katonda sibe yakikola Katonda tava mu kifananyi kimu ate lwaki ffe tweyawulamu emitima gy'aba Babilani kati feno twesikani nga buli omwe tulya kawani mweyisanga sitani bona bali bampana kati bandeka bona bakenda oli aloze munewe mbutafuna waje tulaga tobesiga abantu tebesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula nono tobesiga abantu sibesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula bona bali bampana kati bandeka bona bakenda oli aloze munewe mbutafuna waje tulaga oyo guyita munowo aseka kungulu nayo mutima gwango ngaba munowo ngalina kyakwagalako tobesiga abantu tebesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula nono tobesiga abantu sibesigwa kubanga bobesiga maziga goli kungula.